get fire.
Hype buddy, buddy lamb, buddy, buddy lamb, a buddy lamb, a buddy lamb,
a buddy
lamb,
a buddy lamb,
come on. Buddy lamb, buddy lamb, a buddy lamb, buddy.
I found you one. Fatu,
2024, soul bodies, take one.
Buddy lamb, buddy.